Abanyakorosi umutwe wa kabiri. Ndifuza ko mumenye ukuntu mbarwanira inkundura mwebwe n'abira Odiseya ndetse n'abandi bose batigeze banca iryera. Ni ukugira ngo yaba mwe cyangwa abo mwese mukomere mwibumbire mu rukundo, bityo mukungazwe no gusobanukirwa mudashidikanya. Nibwo muzamenya neza ibanga ry'Imana ari ryo Kristo. Muri we niho habitswe ubwenge n'ubumenyi bwose. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo y'ubucakura. Nubwo tutari kumwe bwose, mbahozaho umutima nkishimira kubona ukuntu mukora byose ku murongo, mugakomezwa no kwizera Kristo.
Nuko rero, nk'uko mwakiriye Kristo Yezu akababera Nyagasani, muba ariko mugumya gutera imbere muri we. Mushora imizi muri we, ubugingo bwanyu bwubakwe kuri we, mukomeye ku byo twemera nk'uko mwabyigishijwe byose, mubikore mushimira Imana bisesuye.
Muramenye, ntihakagire ubatwaza igitugu abashukisha icurabwenge ry'imburamumaro rishingiye ku migenzo karande no ku binyabutware bikorera ku isi ridashingiye kuri Kristo. Erega, ibyuzuye mu Mana byose biba muri Kristo wabaye umuntu, namwe muruzuye kuko mumufite ugenga ibinyabutware n'ibinyabushobozi byose. Kubera Kristo kandi mwarakebwe bitari bimwe byo ku mubiri, ahubwo mwakebwe mu mutima ku buryo bwa Mwuka, abakuraho imigirire mibi ishingiye kuri kamere yanyu igihe mwabatizwaga mwahambanywe na Kristo maze muzuranwa na we kubera kwizera ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye.
Kera mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu no kudakebwa nk'Abayahudi, maze Imana ibazurana na Kristo. Yatubabariye ibicumuro byacu byose, isibanganya urwandiko rutondagura imyenda twashinjwaga n'amategeko, irukuzaho kurumanika ku musaraba wa Yezu. Bityo Imana yanyaze bya binyabutware na bya binyabushobozi, ibikoze isoni ku mugaragaro, yerekana ko Kristo abitsinze burundu.
Nuko rero, ntihagire ubashyiraho amategeko y'ibyo murya n'ibyo munywa, cyangwa y'ibyerekeye iminsi mikuru, cyangwa imboneko z'amezi, cyangwa amasabato. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga ibizaza, naho icy'ukuri bishushanya ni Kristo. Ibihembo mwagombaga kwegukana ntimukemere kubivutswa n'abantu bishimira kwigira nk'abicisha bugufi, bagasenga abamarayika, bakirata ukuntu babonekerwa bidasanzwe. Bene abo baba bishyira imbere babitewe n'ibitekerezo bya kamere yabo bitagira ishingiro, bityo bakaba batifatanije na Kristo ari we mutwe ugenga umubiri. Umutwe ni wo utuma umubiri wose uhuza imikorere, ukanagaburirwa ukoresheje imitsi n'ingingo kugira ngo ukure uko Imana ishaka. Ubwo mwapfanye na Kristo, ntimukiri ku ngoyi ya bya binyabutware bikorera ku isi. None se, kuki mukifata nk'aho muri ab'isi? Kuki mukomeza kugengwa n'amategeko nk'aya ngo ntugafate iki, ntugasogongere kiriya, ntukanakore kuri kino? Erega ibyo byose igihe umaze kubikoresha biba birangiye. Ni amategeko n'inyigisho by'abantu gusa. Ni ukuri bene ibyo wagira ngo bishingiye ku bwenge, kuko byemeza umuntu kwiyimbira uburyo bwo gusenga no kwicisha bugufi no kubabaza umubiri, nyamara nta mumaro bifite wo gucubya irari rya kamere y'umuntu.